Energy lighter.
Go there.
Go down to Jai Bunga. Tugonyere.
DJ Light upon the yard.
Kipao.
Unauliza niko wapi niko rurasho kini kanairo mind your business 254 na ni follow manze kama jiza disciple kapa round imi na kandanga kama chapo kauna luga enda westi ikatuke mamboch kaningo mamina skizanga world boss eti best rapper Kenya ni calligraph John kaze nyukto pizo kora hundi huko New York niko insecure ile design ya sauti sol mademo mepararaka dansa wa Willy Paul kwela nindere rendere rea la football ball model wangu manze sini breeder law nikidai tumbler new press major joe tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko shereza kitanda silete matanga bro keleleza mkun bado zipasui cho mtu mina rang maze pipi na dior keleleza mkun bado zipasui cho eti tulienda wapi situ ko jibaga jat tulienda wapi situ ko jibaga jat ay jibaga jat jibag na jag jibaga jat jibag na jag jibaga jat jibag na jag otoliza tuko wapi situ ko jibaga jat hey, jibaga jat jibag na jag jibaga jat jibag na jag jibaga
Jibaga tuko wapi si tuko jibaga na jags unajua kani ku roll me rolling ina gang vile mboki joy me crack wana tu compare na bags look authentic kasi jimba ni lax cheki kama ni shori napenda mwenye na ass hizi mapongi na zi switch mana girls shereni daily hizi pande na ni must jibaga with the adisia na jag
Vroom vroom nime pull up na mrenga Kauja ni rada majina ni godi jena Ni kung fu ni kicheki joma mblena Kwanza madem zao wote na wateka Niko majag na keg ni black Niko majiba gajat na roll mashash Niko marau gota city ni kislash makash Situ lijibanga jan wako juja na nja Ai.
Jiba gajat jibag na jag Jiba gajat jibag na jag Jiba gajat jibag na jag Totoliza tuko wapi si tuko jiba gajat hey. Jiba gajat jibag na jag Jibaga jack, jibag na jag, jibaga jack, jibag na jag, but all these are to go up and see to go jibaga jack.
Jibag na jag, mini fiat understand Walentina kaimara molvile doz na kala clash Chrome kani silver, body paint black Penga kikama na zima, kwanini atatak Mabombo wajeta kama youth wa shine to bolt To rise to fike mali range, ni undai ki roll ki light ki Legalize, jaba ni green, cut the mask, ni kugwe the life me and my friends, on the NZ Ndani ya Benzi, wa super ni ma Gen Z Boy like Muse, ma Shady, ma bestie Na cheki nyash na jegi, baby kuja friendly Paipu, ma jag, zisonga times two, nani KU, zinakana shikuwa laibu Mboka ni utat, tutashindwa who's that Mashini heavy duty, nyuna dhani ya tini puka
Jibaga jag, jibag na jag Jibaga jag, jibag na jag Jibaga jag, jibag na jag Totoliza tuko wapi, si tuko jibaga jag hey, Jibaga jag, jibag na jag Jibaga jag, jibag na jag Jibaga jag, jibag na jag Totoliza tuko wapi, si tuko jibaga jag
Chiki denge, linipigi ya denge Kisema yeni lele na kati ya madenge Wota shembe shtaka likuwa njege Aliwakiwa matembe akiwa na malele Chiki denge linipigi ya tenja Kisema yeni lele na kati ya madenge Wota shembe shtaka likuwa njege Aliwakiwa matembe akiwa na malele Kila siku nko madoni Kipiga show ya kwanza na kula kapa soni Kipiga show ya pili na kula kapa miambili Show ya tatu na lipua na mamili Tatieta kuna rapa na niweza Takuja na mwa Kenya Kolabu misi taki minatua doba genje Na kamuja kubali buda juwa weni naked Nilikusho drill na tawazi songa mbele No wonder izo lyrics hazinanga atamini Rudy Taro, brush it off, ndo nitishi Lyrics head bazi kuna masters bro Niko hunting na mafia Piga tiki, nite guiji Tunacheza na matiti kila wiki Bazi feel 50, junge usa kwa busy Kola juu ya maji aliruka mara 50 Cheki denge, linipigi ya tenja Kisema yeni lele na kati ya madenge Wota shembe shaka likuwa njege Aliwakiwa matembe akiwa na malele Cheki denge linipigi ya tenja Kisema yeni lele na kati ya madenge Wota shembe shaka likuwa njege Aliwakiwa matembe akiwa na malele
Nimeeka lele malele kuzitoka Na venye tumezosa inasikikadi Europa One and coach nikipula puya wompa Lakini kama Isaac ayu 18 and over Nisa sita naona kuna njeve Kejani na kaveve kisiza wrong rende Amelia jolipati wa mawembe Kapwa sura maembe na mutangati muende
Cheki denge linipigi ya tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Wota shembe shaka likuwa njege aliwa kiwa matembe akiwa na malele. Cheki denge linipigi ya tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Wota shembe shaka likuwa njege aliwa kiwa matembe akiwa na malele. Ahu data nasema mini bitch, kangedha okibonga adiso sana kuswitch. Pum 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 mina tafuta the clip, kolabondo na die 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 to my beat. Niki 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 come through at the chip. Niki kuja na mzinga na pita na your bitch. Adiso sa ama fala wanadhani mini glitch. Mashalalu kufisa kama yangu wezi kitch. Kani kuroga wezi banja sana jomindo the best. Bogi sporty tutambui the rest. Niki come home mepunani ndo na trace. Atiluko na inifisa ama fala wezi test. Mimi na mama joki sungi na kikres. Weni babi dona kuliwa na best. Nani breast face utadhani yeni candy na tupa 1-2. Kisha kuliwa kudesh. Jiza mago shodo ndo the best. Pekia nani nice sana nika rest cheso. Mene kutu the test, mina fanya the minimum, mama fanya the rest.
Cheki denge, linipigi ya tenja, kisema yeni lele na kati ya madenge. Wota shembe, shaka likuwa njege, aliwa kiwa matembe, akiwa na malele. Cheki denge, linipigi ya tenja, kisema yeni lele na kati ya madenge. Wota shembe, shaka likuwa njege, aliwa kiwa matembe.
Kilele alinipigia tenje, anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chali yake ushindanga stenje, ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sini kabaya, daktari wa madenge, na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa, naeza chora 7, mini lightweight, tukitaka unibebe. Oh no, juma DM zimeja, Anita, Rebecca wanadai kunikaf. Wa, Kanero Sing City, ala, hiyo ni BBL, au natural ma. I'm a pink shy girl, long hair, big bum. Pity na real life uneza confirm. Mwambo, napendwa na wajaka sana sana. Walo lipaspa na wongezeza sauna. Pahali, mina pele kwa nani sahi. First class touchdown Zanzibari. Mi upiga biz kama wa Somali. Kaubongi ganji unipati. Chikilele alinipigia tenje, anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chali yake ushindanga stenje, ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sini kabaya, daktari wa madenge, na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa naeza chara 7, mini lightweight, tukitaka unibebe. Vitu miudu, ama dem wezi du. Wakidu, basi ntawa outdo times 2. When I tell you I'm a killie, best believe I come through. Sickest in the game, in the flu at you. Hapo Nairobi gossip, in the prime time news. Hizo vibes au du, ndo si die mind you. Boss bitch, red hair, new shoes. Bae, mintafika sisi Pikachu. Chikilele, linipigia tenja, nataka ni msese, nataka tu mbebe. Wata shame, chale koshi nanga stenje, ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sini kabaya, daktari wa madenge, na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipa pasa, neza chara 7, 7, 7.
Lighta!
Na niki fika, unajua masaa. Niki rusha, unapapasa. Na niki tisha, we harakisha. Na niki, na niki, na niki fika, unajua masaa. Niki rusha, unapapasa. Na niki tisha, we harakisha. Na niki, na niki, na nikikuita utaitika. Tusisumbuane juhu jafika. Na waiter shot unapima nje ya mollies na bado zijashika. Oh, Becky with the good hair, okay. Kabaya, big bam bam, oh hey. Tuko jing unacheza maloje. Ukiwasha patia ule sanse. Baby my lover, mapenzi undercover. Na ye kuwanda kama kuna another. Oh, jing tangu jana sita. Temi sita wacha
no, no.
Budget ndio blanda. So dishi kwa kibanda. Na niki fika, unajua masaa. Niki rusha, unapapasa. Na niki tisha, we harakisha. Na niki, na niki, na niki fika, unajua masaa. Niki rusha, unapapasa. Na niki tisha, we harakisha. Na niki, na niki.
Niu pendanga machali tu fulani ajangele. Ukichapa bare jamo iko babole babole. Zikishika utatizi na mangoma za jabidi. Na muuwa na mastingo. Andele andele boy child anadai. Nipatie ka family kama kabi na mili. Tutoi tu happily missy dem. Wako settle my dreams si reality. Kula kitu hungry hungry.
My baby my lover. Mapenzi undercover. Na ye huwanda kama kuna another. Jing tangu jana sitemi sita wacha. Budget ndio blanda so dishi kwa kibanda. Na niki fika, unajua masaa. Niki rusha, unapapasa. Na niki tisha, we harakisha. Na niki, na niki, na niki fika, unajua.
unajua masaa niki rusha unapapa sana niki tishawe harakisha
DJ Lighter.
Dance ya kudonjo ni dance ya maju. Dance ikishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ya maju, ini dance ya maju. Ati dance ya kudonjo ni dance ya maju. Dance ikishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ya maju, ini dance ya maju. Nilimwita hey kuja straight Kilimani. Msopa libambika nikisema ye ni mali. Na hang na majika ni form to na kill. Kini doba safina ni genge imeti. Kabingine real kishika mic mimzi. Kolabo si yo free to keep up on a breeze. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Na manzi ako daily insta Snapchat tali kama kaitisha. Juu kuna time nili dating sisters. Wanafanana lakini misi daiti. Flow kiyo mavitu ningumu kuotofotisha. Wote wa Somali Halima na Hadija. Unapimanisho kitumi wa mapicha. But kitu real surese kuchanganyisha. Nafigi ya Shakilo ati dance ya kudonjo ni dance ya maju. Dance ikishika unazungusha mgu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dance ya maju. Ini dance ya maju. Ati dance ya kudonjo ni dance ya maju. Dance ikishika unazungusha mgu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dance ya maju. Ini dance ya maju.
Nasaka formula. Nisonge wapi nende wapi ndo ni get mula. Joki na njeri masiwa mbona nitafuta. Na vile shere tulipiga jane kalipuka. Aki walai nilijipa tanga stenje. Na kwenye mfuko ni nachwani nyuma mbele. Na kila saa ati safari situende. Staki kumari minta jimada na madenge. Kwanza kidogo ni na fever. Nichilke jani ni kijimada na FIFA. Weskuma mimi minta choza na mafiga. Kaime kuna isongeza volume kwenye speaker. Magi magina niko bukla na cheki tu mabunda anda. Na niko maganji makladi ni za ulaya. Mi niko ready ni wapi tunakutana. Tukazi toke na machaji zikituba.
Ati dance kudonjo ni dance ya maju. Dance kishika unazungusha mgu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ya maju. Ini dance ya maju. Ati dance kudonjo ni dance ya maju. Dance kishika unazungusha mgu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ya maju.
DJ Lighter.
Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kimwaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Kinare ni kusetie kifuaka. Nifadu 2010 venye kumewaka waka. Mabari wakianza za ufala. Na muda unashtuka mbaka unasistama. Nani hapa ako na Lighter Joe. Mechi zangu ni kama il classico. Real Madrid ama baka nizo jomras. Na kijaba nimegeuka criminal. Nipate rubisi irori nilika slow. Sunda wada ndo ishike even more. Leta kashata stabilizer ndo hivo jo. Alafu hapo kando mnakohoa I mean it bro. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kimwaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kimwaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Zikishika sana utalia
zimewaka. Wacha araka. Chiki ukiuja apa weni takataka. Yo, unabonga vile unataka. Alafu ukicheka apa utagandwa. Chiki masura zimebonda. Alafu akuna mwenye akona kidonda. Na bado tumetoka uko runda. Chiki zimerunda. Yo, niko deli kama ukedi. Nafanya warembo wote mtaani wana steady. Waki steady na walaza kwenye bedi. Kwenye bedi na wapiga mijeledi. Machali wao na wapiga mahedi. So sick in the head cascade. Meditation nipate kwa pedi. Already na steady macho ready zimefedi. Leta kinare ni kusetie kiwa. Leta kinare ni kusetie kifua. Leta kinare ni kusetie kiwa. Leta kinare ni kusetie kifua. Leta kinare ni kusetie kifua. Leta kinare ni kusetie kifua. Kana zikishika sana utalia zimewa. Leta kinare ni kusetie kifua. Leta kinare ni kusetie kifua. Leta kinare ni kusetie kifua.
DJ Light upon the act.
Mind me wanini. Niko club na mapeng. Wanataka kunitesu. Si tense mina kamsa easy. Kata ina dai. Natenje ina dai. Lakini usitoke minta kamsa easy. Sina ID. Nabanza akiuliza we mshow minta kamsa easy. Aki sita sita sita. Aita ati ati don't mind me. Niko club na mapeng. Wanataka kunitesu. Si tense mina kamsa easy. Kata ina dai. Natenje ina dai. Lakini usitoke minta kamsa easy. Sina ID. Nabanza akiuliza we mshow minta kamsa easy. Nita 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 kamsa.
Kala blind babisi ya na
naingia colors. Na between school na career ni kubalance, cause I'm the big man with a big swag. Ninge kuwa ndula ninge itwa New Balance. Between life ama school I career, bitch I made like 4M. Goja sasa DC ya niliomba sauti yangu ikuwe salary engineer. Sana big dog nikibakwa nasikia. Approach with a caution kama silencer. Kuna dem huku unje sezi manager. Na wanaanza kuniita ati caliber. Shots angu sote kuwa loaded niko ndani big facts nigga, ma zigzag nigga. Mgani zangu kote kote utawainita. Niko kwa ndege kitu na beat ni time lapse ya jet lag. So I don't give a fuck.
Ati don't mind me. Niko club na mapengu anataka kunitress. Usi tense mina kamsai. Yata inadai, natenje inadai. Lakini uso kemita kamsai. Nasina ID. Na bonza akiuliza we mshu nita kamsai. Nita
Empress na kufeel. Na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my me.
Got that 10
4, 4, 3, 4.
Hello, Moody Jenner, Saba.
Mana, tipsy G. Che, wose magaledis fast. Lakini ndume before, socha nifungue vast. Kwa vast nifungue raw, sezi cast, sezi pass match. Mina dapo, baby girl indo rada. Tena let's go.
Empress na kufeel, na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Na dai unifeel, no mana na insist. Empress na kufeel, na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Na dai unifeel, no mana na insist.
Jackie, stories are hard waga risky. Na mara most hizi video zishagi fiti. Na bado tuna risk, bado tunashika feelings. You're just a friend, sikujeta kote this deep. Benya tuliklik, tuka vibe, but I miss you. Sana kumiss, kila tenke ndaga missing. Na mini jisi jekwa sim, so what you doing to me? Just be my queen, I'll be your king, now will you marry me? Say my tipsy. If you can't show love to me, you can't be close to me. Who can give love to me? I am unlovable. If you can't show love to me, you can't be close to me. Who can give love to me? I am unlovable.
Empress na kufeel, na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Na dai unifeel, no mana na insist. Empress na kufeel, na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Na dai unifeel, no mana na insist.
Empress na kufeel, out of 10 unakula ka 20. Na uni mada na hizo hips na majeki. Hop on my whip ni kutembeze weekendi. Plus unajua mini full G. Kiku call, respect the call. Jumi najua rada zako unapenda mafone. Na miku na tuku show, ni wewe alone. Na wengine si wataki zisi pendi. Sweet one Cinderella, come ni kumwagie madojo matenga. Unapenda whip minta kushikia mrenga. Na mshoni ya alone, El Patron jo anapenda. Sweet one Cinderella, come ni kumwagie madojo matenga. Unapenda whip minta kushikia mrenga. Na mshoni ye alone, El Patron jo anapenda.
Empress na kufeel, na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Na dai unifeel, no mana na insist. Empress na kufeel, na kufeel na hii feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Na dai unifeel, no mana na insist.
Download DJ Lighter mixes on www.djlighter.co.ke.
Run the track.
Like a boss.
Nani mana, tipsy G. Spoiler 4-3, kuna like a boss. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Mana tipsi kufinish kumalo. Na masani riski kudunda kudonjo. Zon tuko on na tuko juu ya mangango. Magodi chok na ile kwela no. No ukundo haga na haga. Bigi bamba wa baba sana kwanza mapacha. Zuwa tupisha rada. Cheki lukala tipenga mara kwa mara. Kuchanganya wa baba wapate tucheda. He's taking you for lunch na you're taking you for granted. Yani for money unapembuda kuna elabant na ujakam. Sasa unangushi ya champion PFWB. What the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo.
Ikiza
kiju kwa beat me you kill me umada. Na siku zote suna jua spoiler ndo papa wapua. Kila rima wanalia sindu wanataka. Uliza mana tipsi vile si huwafanya. Check it kama niliku napiga diriba fresh. Na kiri kiju kwa pori nimejipil mabenz. Na kadika bounce tunazima nikatest. Na kama akuna kwela is a pass to the next. Is a leo ni kufinish kumalo. Uwezi nigetu kinitresadi kwa bando. Kuwatokea na watokea na kiprado. Ni pake ni chill ni kisip yangu. Ha ati leo ni kufinish kumalo.
Kanapenda muko tu na mabash. Akiona muko tu ana blush. Kanapenda muko tu sema cash. Muko tu na mashash. Kanapenda muko tu na mabash. Akiona muko tu ana blush.
Leo ni weekend ina gala mekama. Na dining seti ya na dining calf. Tuko area za mababi wala zime nice. Wapo wani wa sexy na wote wamevai. Your body body fine, your body body good. Unafanya niwe brand everywhere in the hood. Ninapenda ukiwa, ninapenda ziki move. Your body.
Hello, good tena. Leo niko busy, wapo wani wawili. Mmoja ni stud, mwingine amedunga mini. Na ni masauce, wamejipin fiti. Hapa ni trio sam, tukisipuma heni. Nijizi tu nimekosanisha makabo. Cheki yo, tunga mpua wako. Ukini cheki, buda acha kufambo. Ukujo kuna ndeve, kanadai kukado.
Antaka this, antaka
miaka 30 unasikia huyu baby girl anataka tutu kaf anapenda muku chua anapenda cash na anapenda juku seti kabla tuanze ku anataka this anataka that unasikia huyu baby girl anataka tutu kaf anapenda muku chua anapenda cash na anapenda juku seti kabla tuanze ku smash
akika napenda muku chua sema cash muku chua na mashash kanapenda muku chua na mabash akiona muku chua ana blush kanapenda muku chua sema cash muku chua na mashash kanapenda muku chua na mabash akiona muku chua ana blush
anapenda muku chua anapenda cash kama rada si ya pesa baby girl uweze mkacha uweze mkosa buku la weekendi na hagao so kiteka joma buda maskoja wako na guapu hawezi panda mate ni uba kama unadai ya kam naona sikia natoka wapi anatoka Kiliman kapenko ni mada na mapost pale gram naona sikia nataka nini anataka chituka
panda mate ni uba kama unadai ya kam naona sikia natoka wapi anatoka Kiliman kapenko ni mada na mapost pale gram naona sikia nataka nini anataka
Antaka this, antaka that, unasikia huyu baby girl anataka tutu kaf anapenda muku chua, anapenda cash na anapenda juku seti kabla tuanze ku smash
akika napenda muku chua, sema cash muku chua na mashash kanapenda muku chua na mabash akiona muku chua, ana blush kanapenda muku chua, sema cash muku chua na mashash kanapenda muku chua, nenda muku chua
Lighter
Makwela wameiva The TikTok divas Quick face pia rivas Lazimo utaitisha Makwela wame
Siku foso nipenda Utansikize ukipenda Bafile kuna enda itaba kime nipenda
Mana tipsy
Neti kuna kwela pen Kwela wezi rate Kwela ukirate Pige 10 over 10
Makwela mapen Kwela wezi date Kwela ukidate Lazima uringi again
Makwela wameiva The TikTok divas Cute face pia rivas Lazima utaitisha Makwela wameiva The Insta divas Cute face pia rivas Lazima utaitisha
Like a boss
Double tap kwa content yako kapeng Venye kame pika tansi umecheki nika tena Ati black chocolate ama white vanilla Wote mina meze ya mate tikitoko diva Akisijui waliko senini luku Chumile woipiga wakingeza mafilter Na ring light kuisha chenye wamebakisha Ni tipsi kwenye picha Slide for the D to the M What a beauty suneza nita beast Wako baby yara cutie ya wanna be your bestie Niliku cheki gram nika penda Nika kutext mina dai kukam Then ukam do nikam
Neti kuna kwela pen Kwela wezi rate Kwela ukirate Pige 10 over 10
Makwela mapen Kwela wezi date Kwela ukidate Lazima uringi again
Makwela wameiva The TikTok divas Cute face pia rivas Lazima utaitisha Makwela wameiva The Insta divas Cute face pia rivas Lazima utaitisha
Halo Mina dai kusuka na sieku itabidi chali yake ajue pengi wetu Kama simba na kawema sepetu Mina taka kapuwa kakuflosuku kwetu Na dai kendi super crazy Kadem kamevai na kakona jegi Tuteke hama diva tuende kwa BNB Alafu tutashare tuju wako wengi Hawa super niga watanimaliza Juvile miu shinda nikisimpuko insta Damara macho tuzina niita Kawera waga keki na kabenimaliza Kuna kwela pen, kwela wezi rate Kwela ukirate pige 10 over 10
Makwela mapen, kwela wezi date Kwela ukidate lazima uringi again
Makwela wameiva The TikTok divas Cute face pia rivas Lazima utaitisha Makwela wameiva The Insta divas Cute face pia rivas Lazima utaitisha
Cheki Ajad na Senya Kadoni na Wema Nikitakerinyo kikupia utalenga Emi, Emi, Emiliana Fige ikondani weni wakina Rihanna Almamudhe wakishika nangana amba Minisundia kamute aki makwela wakamba Mesijalia di okitani ramba Kwa kwela ni peng mina kafungia kamba Isto ni wako kuna peng sijataja Kilala bafuchafu na kuliwanga Natasha Nitache my crush nimechuzi kunyamaza Mkisema ngue next track na
mkata Netika na kwela peng Kwela wezi rate Kwela ukirate pige 10 over 10
Makwela mapeng Kwela wezi date Kwela ukidate lazima uringi again
Makwela wameiva The TikTok divas Cute face pia rivas Lazima utaitisha Makwela wameiva The Insta divas
kiuno inamata na zungusha zungusha tena zungusha zungusha
tena
na yo track usidoz niki flow na yo wave kama shark niki wapiga
how are you was e baju kadede onyesha watu doyo sio mande
baby cheza na mi twende shika kiuno na mata na zungusha zungusha tena zungusha
Mwenye kuna dem pia Masa flani ekifika na wachangamkia After scene kabaridi sezi nkatulia Wete alete mzinga mbili nopitisha bia An kuna dem Mwenye kuna dem pia Masa flani ekifika na wachangamkia After scene kabaridi sezi nkatulia Wete alete mzinga mbili na Selecta ni Rambo na MC nizi diambo Wanga mbaya sana akiweka go pato Miondoko mchezo nilianza kitambo Zile enzi kali akishikilia milango Nimekuja na moto design ya volcano Dandi ya kimat mina shuki ya kumasho Pate gude safi tuka seti na machaji Foreign Malawi weekend ni kwa nani Tumehaya gari weka wakadinali Cheki kwanza table search ulikuwa wapi Umoroto then umalize na okto Alafu nimekumbuka usisao ya ukunku Hini big tune kuwa beba karaburu Picha moja safi utazani sima ndugu John Falme mix zake safi safi Washa moja bigi manzenski FT And kuna dem Mwenye kuna dem pia Masa flani ikifika na wachanga mkia After scene kabaridi sezi nkatulia Weta leta mzinga mbili nopetisha bia And kuna dem Mwenye kuna dem pia Masa flani ikifika na wachanga mkia After scene kabaridi sezi nkatulia Weta leta mzinga mbili na Dem ni kuhanya akipata unagwarwa Sande tuko church kwa father, mini baba Dem ni msopa lakini sura ya mbanga Kwanza amenyanya macho zake dimanga Mali ni safi kuliko madha wangara Labda mpate gode safi itafaya mama Niko hai siku ya pilinde inafuata Chai moto inatriga ngwele vuta jana An kona dem, mwenye kona dem pia Masa flani ikifika na wachanga mkia After scene kabaridi sizi nkatulia Weta leta mzinga mbili no petisha bia Ayo
Wanjiru wedera Ukiulza nataka unakata Unataka Minataka Niko madi dizeni ya manyata Love love form konyaki cake na kataska Usiluze nini Mindo master Meka 12 tunachanganisha madawa mafala Na rizarada na wagawa Niko maje kuliko magician Chiki mresha, mresha malalisha Nakini text lazima tanitisha Nakitisha lazima tafikisha After two karege na madame Pale siboka katena mashio mabe Na mandegeza mabe Be, system na jide
Nadai ni kudigi, usikie fiti Nadai kukupin, maze usikie divi Nadai ni kuchiu, ni kubloka Big G nadai to relax, tukidishi Minji nadai ni kudigi, usikie fiti Nadai kukupin, maze usikie divi Nadai ni kuchiu, ni kubloka Big G nadai to relax, tukidishi Minji Takudigi tu viviti kwa kiti Takudigi tu viviti kwa kiti Takudigi tu viviti kwa kiti Mazi nitamsesa. Kill na mavai nitamteka. Mr. Tijo mindo body bender. This way that way vile unapenda. Chacha kikudigi utabaki tukilema. Kushi akudigi akuwache ukihema. Mkita uchi hazai. Weka mini kupe asali. Mr. T siku wizi umeanza kuwa lonely. Si wachochi nimeanza kujinoki na juu ya COVID. Siko baya ni venye sina doshi. Awiti sunajua na kumind. Come home maze ni kusanitize. Na juu ya quarantine nimepata appetite. Manzi, manzi anachonga jaba kama ye ni rasta.
Tumesha toshea kuwa blessed na banga. Ini best kuwa dress maheta. Tumesha inwa sitoke waendele kunyesha. Kani true watu fichi na makeup. Ni clean shit bars na ni pen na paper. Ay, sikia hii mina feel kuteta. Ni two in one go tuna kill me better. Miusi ni advice. Usi ni advice. Miusi ni advice. Miusi ni advice. Usi ni advice. Miusi ni advice. Miusi ni advice.
Pereka moshene uko. Sina time weka nyaka.
Miusi ni advice.
Lazima nipige sherehe before bana nizeeke.
Sherehe siku hizi is a must. Sini Gen Z tunafika gawa fast. Hatuwezi miss unajua hiyo ni fact. Mbona una axe nika wewe ni wapaa. Leta kinare ni kusetie kifuaka. Kuna kimorio kinajibanya kiezi waka. Hawa mafala kuna siku joni tawachapa. Wacha zi nice ndo nipunguze madrama.
Miusi ni advice. Usi ni advice. Miusi ni advice. Miusi ni advice. Usi ni advice. Miusi ni advice, miusi ni advice.
Pereka moshene uko, sina time weka nyaka.
Miusi ni advice.
Lazima nipige serehe, before bana nizeeke.
Chaki, buda nime nyam nyam, po wako ki bad man. Nimesema nyam nyam, sijasema nyam. Juicy once na sito is kitu kama maradas. Ilikuwa tam tam at fast, but sasa si ni advice. Sindo yangu fast, 12 bass, kani das. Unalipa kashu, sijo karibas. Chunta kas, nanta biga pass. Kwa wangu matak, sauta lab. Si
ni advice.
So na mix na mastingo, na mix na mastyle. Weji tope tope vilo nataka boro na dance. Ati nipe dance nipe, nipe dance nipe. Nipe dance nipe, nipe dance. Ati ati nipe dance nipe, nipe dance nipe. Nipe dance nipe, nipe.
Nikera, sabjindo kuzitoka. Mguu moja bakle fingino na inua. Na vile unazikwenda inaka unaijua. Mikono zote jushingo upande ukipupa. Ala, vile unaifanya. Shingo ikai upande nika unaikata. Ala, vile unaifanya. Ika nika unashuka na bado unapanda.
Donjo kudunda kufinish kumaiki. Kubamba nipe dance go that ena eka stance. Unaimix na mastingo, unaimix na mastyle. Weji tope tope vile unataka boro na dance. Ati nipe dance nipe, nipe dance nipe. Nipe dance nipe, nipe dance ati ati nipe dance nipe, nipe dance nipe, nipe dance nipe, nipe dance nipe. Nipe kuwa vimi siya style babili babili. Alafu nipe shabalala wa nege kijangili ni mastingo. Hatari hatari unazikuenda zitokeka. Weza ni waka nisipe there. Mkono jo kwa air. Alafu una twist, una twist, una air. Una air nipe there. Right foot there. Alafu una wigo wigo unazitopa there. Unazipa rakacha. Nipe za kijinku, nipe za wakacha. Sundeza kuzito, kata stress sakata. Kwa zonda zibike pika on dosu na nipo. Kutonjo kudunda kufinish kumaiki. Kumbamba nipe dance go that ena eka stanzu. Na mix na mastingo, na mix na mastyle. Weche tupe tupe kilo na taka boro na dance. Nipe dance nipe, nipe dance nipe. Nipe dance nipe, nipe dance nipe. Nipe dance nipe, nipe dance nipe.
DJ Lighter.
Why you partying alone? Mbona una party alone? Uneza tokea area kuna form. Uneza, uneza ati tuko juu ya chrome. Na bashi mchrome. Alafu mi for 10, for 20 tuko mandom. Mpoa na uguza anataka tende home. Na ifongo zimerunda niko juu ya jingjo. Unaskebeze imekana fini zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki dasu ndo uongeze steam. Mana head bad music kisha daily. Unaskebeze imekana fini zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo
no joking na sungu ungeze steam mana head bad mushi bisha daily jo why you partying alone why mbona una party alone unaweza tokea area kuna form unaweza unasikia kwenye imekana fini zetu sazi kana shi hadi late night tukisikiza reggae na maji hadi sia kivelo joking na sungu ungeze steam mana head bad mushi kisha daily unasikia kwenye imekana fini zetu sazi kana shi hadi late night tukisikiza reggae na maji hadi sia kivelo joking na sungu ungeze steam mana head bad mushi kisha daily unasikia kwenye imekana fini hakuna cha kuboza pa leo ni kukana shi wale wa machukio shagiziwa mamganazi hakuna papo light leo labda watu bebe ji bado selector na kuchungulia matopa sick kwenye nalipuka nkuzitoka tukisikiza mix akiwa lie leo stem ya dima ngware 6 akiwa lie leo stem ya dima akiwa lie atima pema ndo best sick leo ndo the best konyagi ya pando chesa kuna kwagizia makrest unasikia joni kofanda lagi leo stem a keg mekoro wa minisota menekia doza test so why you partying alone mbona una party alone unaweza mtoke area kuna form unaweza unasikia kwenye imekana fili zetu sazi kana shi hadi late night tukisikiza reggae na maji hadi sia kivelo joking na sungu ungeze steam mana head bad mushi kisha daily unasikia kwenye imekana fili zetu sazi kana shi hadi late night tukisikiza reggae na maji hadi sia kivelo joking na sungu ungeze steam mana head bad mushi kisha daily why you partying alone mbona una party alone unaweza nitokea area kuna form na form unaweza why you partying alone mbona una party alone unaweza nitokea area kuna form na form
DJ Lighter
Pasha four, niko class four Baby girl anadai ni washendom Shazi bonga fiti jumi uku wa don Easy N wana try kuni cash form Niko club na magai tunapass form Na magali wameva dom Story gani walai sezi pass dom Niko chat na magai mindo fata dom Kikibini walai nina figalon Unachua maizani nafika home Sezi banja mdam mindo fata son Easy streets unachua mindo melbun Ukibanja nani unapigo boom Can you help me my guy it a cheaper soon Usi worry na life it a cheaper noon Punctuation kwa life no matter good Ni weekend wa life zimefika moon Na madiva wa metrom nimefika zoom Usi zime my guy soon as your rules Tunakata wa life hadi fike noon Can you drum unatako na call kush Easy end tunataka madem boom Wamejaza design ya makaltoon Ni wapua wanapenda ma tycoon Akijipa my guy unacheza pool Doki bend una grab una tap good Easy girl wanapenda ali bad boon Kani life tunapenda money fast good Ali jama kapata bad luck good Everything mina do pray God good Fast thing kwa race pray fast move Bad girl anapenda Una tick tack una tick tack nini Baby una ass una tick tack nini Nizo nini una tick tack nini King ema boost wa mebeba sin Una tick tack una tick tack nini Baby una ass una tick tack nini Doni nini una tick tack nini ini ya mabosa mebeba sim anataka design inataka kwanza na nikola najua nilipata kuna vile form music bana makata anadai jina na david to rapture sizi ongezaga wala nitajipata kuna likola unajua it's your first time hizi vitu gani wanaenda kuacha bado tunakata na bado naitisha sizi ongezaga wala nitalipuka ile form flani wala ilijipa nilikuwa happy masaya saa 6 sema mejibeba na bado ananishika bila naikata wala baby pull down Singa ya kwanza ya pili ya tatu Kumbe baby girl uku waga machine Alini tocha ndo tufike mjini Bila nazitoka walai siyamini Nilitha ni mpole mgindi ya mini Shakuwa hoka design ya machine Una tick tack una tick tack nini Baby una ass una tick tack nini Hizo ni nini una tick tack nini Kini ya mabusu wa mebeba scene Una tick tack una tick tack nini Baby una ass una tick tack nini Hizo ni nini una tick tack nini Kini ya mabusu wa mebeba scene
Yeah, mambi chua mambi chua
Magic anger on the
street Niko na bash kuingia kama na G-back Na kumeja sijui hata majina Unaitwa nani?
Nilimaliza kusoma
Anajibu vitu hata sijamuuliza Ako na kipenje ndani imejaa manyongi Ako na mambicho nasema ye ni pedi Ushaichomwa kasikia tumbo kwa mgongo Unambeba ukiamka ni ongongo Zimenishika na jana niko na dogo Kumbe ni jaba Mambichwa. 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 Yeah, Mambichwa. Mambichwa.
Ah, Maddox.
Mambichwa.
Ai, ai.
Kimbicho changu, nimejengwa na pedi na sipei mtu. Na kivuta ni midi, ni kimbicho changu. Nimejengwa na pedi na sipei mtu. Na kivuta ni midi. Mini odina, napenda dina. Na jigi shapeless, kakisoga obina. Na leo kasina, raba minina. Chimba rodi, nyiki sinyore ya loya. Saki story mingi, minadai kukukiamba. Na kaunge kuwa tiri, singe baki shata pienga. Nilikufunga bao juu, nilinyanyisha refa. Na budu ndo mjigi turi na bado beneza.
Yeah, Mambichwa. 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 Yeah, Mambichwa. Mambichwa.
Ah, Maddox.
Mambichwa.
Ai, ai.
Mambichwa.
Download Dieselita, mix it on www.dieselita.co.ke.
Nova, Nova.
Check my body, go best. Shooting go top, let you not even know my check. She does it though. She done the bombay, give her less. Now to go zone. Now when you banner to na flex, so I can see to mess. Let us on my best.
That's my wrong, so you know my mom.
Macho zimenyanya flight mode easy easy. Wenda kuwa na Malawi, fresh pop Mali. Fresh jama tawi ni kiskank misi nawi. Korondi menifanya wanati. Kasi gode juu ya kuki misi taki. Ani namba uno, bazu neza pulo. Poshini ya mwai kurubai na makulo. Same thing fully loaded, zote ni alarm. Zote ziko box ya ni zote ni ajab.
Ramsa inyabamba. Ramsa inyabamba. Shabra inyabamba. Hino inyabamba.
Doza chama, siko lakini mkichanga za mzinga. Nieke kwa hesabu, iyo mali ende chain chain. Nataka ni nyongi zitali, nieke kwa hesabu. Mati ya ugali imekuwa ya kuoga. Ini tabia ya maskini ya kiomoka. Mwalimu wa matza lisema sieni mbali. Saina leta tension kama game ya Manu na Senali. Msupa, kambali na mimi yo ni onyo. Nikona kutuneza tafunadi kibogoyo. Aba tondo inabamba, mapiano zina sound. Kama sauti ya kum...
Genge na bije kibiti kidogo tiki wa tips. Ingile doba ya wazing. Tuna katika hivi clap clap na nyabit. Tukisonga na rhythm tap tap. No repeat ongeza ndani ma feeling. Kima big bunda inabamba inamata. Na umejituma unakata enda lap that. Vuvo kitaka kiramsha na tunashuka na madam. Denda ni big legit mamis unakafiti. Mindo tipsi viti nataka situ shiriki eh. Na ni risky sana juni na biki sana. Kushute zana we na kucheki sana.
Nasima wrong so inabamba.
Black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye miwa napenda. So kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda we mapewa taco. Kwangu ni clean so buda fagia kwako. Ni kuche ndogo juta kula kushoto. Usitake ku
Gova. Gova tena.
Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye miwa napenda. So kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda wema pewa tako. Kwangu ni clean, so buda fagia kwako. Nikuje ndogo, jutakula kushoto. Usitake kuona na na my dirty version. Nilijam, nika sample mali yako. Manzi yako na mpango kwa wakando. Tunapigenga trio sam, tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy, manzi yako ashanipenda. Mtoto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl, kanapenda ganji, she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati, vibe iko top. Kwenye flow, joka na perform. TikTok anapenda kuzitoka, TikTok anakonga TikToka, Big Bok anapenda stick proper, Big Bomb bila kona Big Bomba, Big Bok anapenda kuzitoka, TikTok anakonga TikToka, Big Bok anapenda stick proper, Big Bomb bila kona Big Bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu, hapendi kupelekwa hizo klabu. Mi nataka jo a trend, akule vitu best, alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole, hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano, yo kwa game vai, mavitu ni vulai. Sive ni me apply, chali yake na mjoka.
Toto wa nyumbani, toto la home, Kenyan girl, kanapenda ganji, she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati, vibe ko top, kwenye flow, joka na perform. Anapenda kuzitoka, TikTok anakonga TikToka, Big Bok anapenda stick proper, Big Bomb bila kona Big Bomba, Big Bok anapenda kuzitoka, TikTok anakonga TikToka, Big Bok anapenda stick proper, Big Bomb bila kona Big Bomba.
Uli deliver Nairobi, kakubali kunipea dempen. Nimekuwa bad kutoka enzi za F2. Kenya nataka ni Mike Zona madem tu. Ini hype kona version ya dang food. Mamedi beba bompa na kona tatu. Shina kuwa wea cha leo ni tajefa tu. Genge true wameangukia muara.
Toto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji, she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati, vibe ko top. Kwenye flow, joka na perform. Big Bok anapenda kuzitoka, TikTok anakonga TikToka, Big Bok anapenda stick proper, Big Bomb bila kona Big Bomba, Big Bok anapenda kuzitoka, TikTok anakonga TikToka, Big Bok anapenda stick proper, Big Bomb bila kona Big Bomba.
Nilifanya shiro kuze kungwa teka bande chaleke ni donga. Na bambika na sika kipatiwe mejitonga. Na shangizi ni gani lipatiwe zayon. Na yuskizi ya visi ni kimweka na mabendova. Na guza jegi gedhinya kunikigonge. Na baki mini champe shiro usha nisoma. Banani nafanya baby gala kwe sponsor. Mumpati ya ndizi maratatu kamgonjwa. Shiro na Nicole tupata ni saa moza. Mini pikie fiti kiruma na Johnny Walker. Mini kukwa jeans leather jacko na topa. Tini ni marabo shiro apendi fosa. Luku ni safi kundi kuna cheza kwa doja na juwa gani shukli mifutu wanze kubonga. Rowe sanyoro mine gudu mera kasofa manduru zinatoka. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona penda gavenye mina mchota.
Tulijua na Shiro dunda. Kuna madhali kuja kanishoneza kusunda . Nitafute runda na ituwa Shiro. Batu sikuze leo niko na mashiro. Upenda mtu wa jaze eka is all we know. Waze wako na pesa, all this gold. Nimepata sponsor, staki kuteseka. Tangaza kwa soko, this guy is gone. Hapa nimepata green pasture, hata kani kisima. We, nazama, paka ni mze lakini vile inakunywa maziwa. We, Mumita sugar, Shiro my mommy. The way she loves me. Mumita sugar, Shiro my mommy. The way she loves me.
Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona anga venye mina mpata.
Shiro alininoki juu ya lugha. Nilimsuka 1-2-3 akashtuka. Kame ni changanya medula. Nashindwa ni msafere na kame beba duda. Kishiro weni wa uradi. Kienyeji wangu weni malisafi. Weni wa Kilimani na vile unakam lami. Bad girl, Shiro unapenda dhambi. Amenishoni si stress. Akanisho
siwazi rudi ka ex.
Light skin, ama umetoka US. Karapenda vitu safi, yo nipatia head.
niulize, kuna haja nitafute mama.
Haiwezi.
Niulize, ukipewa vizuri bado unahanya.
Haiwezi.
Shiro meni rank do you speak? Shiro napendaga kimes kwa bedsheet. Ati duni na bojongo inatibaga fiti. Bojongo yuko kazi kwa puna ni chini. Yakia nani zaiona. Bojongo imekula mkombe rona nduma. Ongeza supu ndoti mina kula. Shiro, Shiro napendaga yangu lolo. Shiro napendaga vitu nono. Tengo kule yangu tekite na zama mono. You think it's a masun kwa naleta dope kwa mbosho. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor. Shiro na dope, Shiro na ni sponsor.
Siku mingi jo
Bajo
Alo, body jena sapa
10 out of 10, candidate, mama joko best. Mama money bank, bila dent, nima pia kwa mess. Ali ni chiki gram, maka pen, dama kani text. Anade kukam, jena kam, doni kam. So baby kuja ivo.
Usi worry baby doll,
kuja ivo.
Babe kuja ivo. Ivo, 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 babe kuja ivo.
So baby kuja ivo. Usi dance baby girl, kuja ivo.
Babe kuja ivo, 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 ivo. Babe kuja ivo.
Ala, kuna venye naji feel complete. Toki wana wewe ndo nikuti my miss. Akinipa hiyo kiss, mathematically breeze checki. Kitu ya fast, achana nuli hiat ati. Tunakudai nili sare kwa tukote. Look best, toki ya chili ya hit. Tumezota kila chom, toka kite hadungong ha. Niko malin lap, chile kwa maji. Physically fit, nime drip, mini clip. Unajua unanga form, uki jipa kakulon. Uki slaki wezi no, tusha badilisha flow. Maze kitu honi boni, madema wana do.
10 out of 10, candidate, mama joko best. Mama money bang, bila dent, nima pia kwa bless. Ali ni chiki gram, maka penda, maka ni text. Anade kukam, then I come, then I come.
So baby kuja ivo.
Usi worry baby doll,
kuja ivo.
Babe kuja ivo. Ivo, ivo, ivo. Babe kuja ivo.
So baby kuja ivo. Dance baby girl kuja ivo.
Babe kuja ivo.
Magi, magi.
Ivo, ivo, ivo.
Magi, magi.
Babe kuja ivo.
Na cheki baby kuja hivo. Juka ni luku unapiga gana finyo. Na nikapuwa kazuri bila maringo. Na yeu kuja kwangwa kitaka mande domingo. Juu niko single, juu form zangu indos. Nupiga gode na nashukisha na ino. Na zimeshika anadeni teme jing jong. Kwa kuredi na shata kuchezesha ding dong. Juu hii ni hit song. Ati luku best. Ataka umetokia na best. Na na manifest. Kukubenda kushinda yo ex. Baby kani test. Kukuja kwangu basi text. Juu kifika unazapata niko na the rest.
10 out of 10 kani rate, mama joko best. Mama money bang, bila dent, nima pia kwa bless. Ali ni chiki gram, maka pen, dana kani text. Anade kukam, then I come, then I come.
So baby kuja ivo. Si worry baby doll, kuja ivo. Babe kuja ivo. Ivo, ivo, ivo. Babe kuja ivo. So baby kuja ivo. Si dance baby girl, kuja ivo. Babe kuja ivo. Ivo, ivo, ivo.
Babe kuja ivo. Kika tawalewe katika. Kuna daikaila na dema na katika. Kuna form flani wala isizi pitwa. Boom super flani anapenda kukatika. Nikona kapen pale gramo na lisa. Yela nikateni mabom na mashisha. Chekia na perform ali clean malifisa. Utadhani wedding cake baby girl she a diva. Malawenzi meshika. Fine melanin kama indika menishika. Straight to Ibiza. Granddaddy papo cash money ama visa. Kukukwela Johnny Peng ninapenda Mona Lisa. Zangu zimedojo walai zimeshika. Game niko viti magalu zikipa. Tini downtown every dakika napenda kukatika. Anapenda kukatika. Every dakika napenda kukatika. Na kukata Costa Rica. Every dakika napenda kukatika. Anapenda kukatika. Every dakika napenda kukatika. Na kukata Costa Rica.
Every dakika napenda kukatika. Mali mina choma zimetoka Costa Rica. Manzi akikao mina mpaka paprika. Yeni diva pale ananimaliza. Hasta la vista, misi na visa. Zangu zimeshika utadhani kuibiza. Manzi akichita najua kusafisha. Kalongo longo mchizo wa kuigiza. Miupenda napenda niko jaba sizitema. Sizitema iyo denda kwa dera. Buda mini taka tena na tena. Niki rap anataki skili bengu. Manzi amekuja anataka lega bengu. Pale kita ndupi anapenda tuku bengu. Anakien anataka tuku trend.
Kukukwela Johnny Peng ninapenda Mona Lisa. Zangu zimedojo walai zimeshika. Game niko viti magalu zikipa. Tini downtown every dakika napenda kukatika. Anapenda kukatika.
stick ndana nyumba na bado na nimaliza tukisikiza reggae tukibeba tukiwa matirejo dance kwa itune nikiroga beat so manze hepa si watu wana break up anapiga pick ndana nyumba na bado na nimaliza tukisikiza reggae tukibeba tukiwa matirejo dance kwa itune nikiroga beat so manze hepa si watu wana break up
ninapiga pick juu ya bed na mtumia speedy speedy last scene alificha ni kwa nini anajua baby wake huwa cheesy ni chini ya maji mimi umficha kama siri yeah, ukitema taxi come give nduna kaa mimi sipigangu na baridi soko nikirudi nishatoka by jioni so ukiseki guaranteed hunioni yeah, ukitaka mimi na bend down this city let's do the sky tuachane kwa nini you need to mama sneaky linky can't cheat pandai mini wako amini ukitaka mimi na bend down this city let's do the sky tuachane kwa nini you need to mama sneaky linky can't cheat pandai mini wako amini
anapiga pick ndana nyumba na bado na nimaliza tukisikiza reggae kitubeba tukiwa matirejo dance kwa itune nikiroga beat so manze hepa si watu wana break up anapiga pick ndana nyumba na bado na nimaliza tukisikiza reggae kitubeba tukiwa matirejo dance kwa itune nikiroga beat so manze hepa si watu wana break up yo manze hepa si watu wana break up cheki mama zinasikia tifu nukiwa ndip nizishiko kwa sisingizi buruburu nukugadelezi na wazing king bratish na manga Johnny party Joe on a Monday Pata jaba na mashash Kunde Tuesday Pata nole mother tiki dance Sita Wednesday Niki roll to mashash Kazem pati party na Friday kazoze Si uongo tulipata na soko Meka mje mangoto na daye ni poko Na bado siya mine Mekute na mawiske na daye kunde missing Kunde isi limze ali cash money Pate na kimali Nekunge mali safi Na geto kanibani unabatishwa na shati Nikamba nane Pate base tano nane 12 o'clock tu ya Sana piga pick ndana nyumba na bado na nimaliza tukisikiza reggae kitubeba tukiwa matirejo dance kwa itune nikiroga beat so manze hepa si watu wana break up anapiga pick ndana nyumba na bado na nimaliza tukisikiza reggae kitubeba tukiwa matirejo dance kwa itune nikiroga beat so manze hepa si watu wana break up
yo skia
hey DJ lighter
Madam na kudai Umedunga mini na unapenda manguai Una dance fit, unawacha niki smile Ama niko high, jua lies, ime nice Madam na kudai Umedunga mini na unapenda manguai Una dance fit, unawacha niki smile Ama niko high, jua lies, ime nice lazima ring light Ndiyo msupa ato kunyo na mapicha Social media siyo wote wa mafilter Kuna wengine personali wa meiva Na bado nyimo napata mebariki Ukitupa vibes kawaida kwa uringa Lazima fike bendo katike na madiva Kizeni nimezoza imi baki nitwe isa Yo, madam na kudai Umedunga mini na unapenda manguai Una dance fit, unawacha niki smile Ama niko high, jua lies, ime nice Madam na kudai Umedunga mini na unapenda manguai Una dance fit, unawacha niki smile Ama niko high, jua lies, ime nice
Nagani kwela mina taftanga top tier Mejiweza mejibeba na jitaftia Jubilado, kastori na kukanyagia Kupanuka artiza lata kuna kutulia Alijichocha na kusema venye mini player After kupate jano siku manzali nipea Ako na chali na bado mali na pepea Kanairo blanda ukicheza tunakuchezea Endi misura, zingine neza adisia Malight skin ndo kidogo mina changamkia Anajitepa na mindo na jipulizia Nakani mechi anapenda kucheza na gia Yoka ni kwela minapenda kujitaftia Sio lazima bigi Minapenda petit pia Hawezi yeah. zima kama mzinga nongeza na bia Na usipo chunga kama kitia neza kukalia Allah
Madam na kudai Umedunga mini na unapenda manguai Una dance fit, unawacha niki smile Ama niko high, jua lies, ime nice Madam na kudai Umedunga mini na unapenda manguai Una dance fit, unawacha niki smile Ama niko happy to put
up DJ Lighter
When you're in this Body side, it's not your time. Deal with that. When I'm here, the body side, it's not your time. Deal with that. Unadhani bila wea tuwezi ishi. News flash, tutaishi fiti. tutakusahau kama kamisi na memory tutoe kwa akili. Una behave ni kawe tuko na option pia sisi, hiyo ni caution. Kasi uruma singekuwa na wewe, usipo change itabidi nitembeze. Last chance, ati last chance, last chance tuliacha last year. Yo ndio ufala mista kibisikia, usipo change kanyanga. Weni ambie, ebu decide, it's not your time, you with us. Weni ambie, ebu decide, it's not your time, you with us. We decide, counter change, it's not your time, you with us. Weni ambie, ebu decide, it's not your time. Unani threat, unani threat, utaniacha, suniache. Unatu threat, utacha kazi, siuache. Unadhani tunajali, ujinga ni kudhani bila wewe atuta songa, tunasonga. Ujinga ni kudhani bila wewe atuta omoka, tunaomoka. We ni damn, dididididam, you're so damn. Mi dunia si yako peke, you're so damn. Utashtuka kuna ngoja ni kufuate, usipo change kila mtu njia yake. We ni ambie, ebu decide, it's not your time, deal with us. We ni ambie, ebu decide, it's not your time, deal with us. We decide, counter change, it's not your time, deal with us. We ni ambie, ebu decide, it's not your time.
DJ light out the kit well white for the girl them.
Vodu, ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana penda kuzi toka zake zikimshu. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana penda kuzi toka zake zikimshu. Ana shika glasi, weka barafu. Luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Ah, dem ni peng, kutupoa alafu. Bunda kilo kumi, jegi topa mendasu za.
Okay, approach, proceed, na caution. Toxic, hii ni poison, ina flavor ya passion.
Kitu tamu mix ya genge na danso. Kama kafraye na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sandes yako charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skars. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana penda kuzi toka zake zikimshu. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana penda kuzi toka zake zikimshu. Ana,
oh no,
azijashika we shidako.
Oh no,
ulikuliwa manzi yako.
Oh no,
brosi ujipanguze jasho.
Oh no,
weni kibanda kwa hii soko. Ukiniacha mina suka budako. Kila sande uko simu kule sose na popcorn. Ah, na sio stiff, ngoja kiasi ni godo. Mtoto nasty, celeb toka burwa dibondo. Ana ana sifa za kiajabu. Anadunga mini July na hana sababu. Ah, ajali miaka bora form ya adabu. Na shuku aligeuzi ya morio wangu adamu. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sande siyako charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skars. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana penda kuzi toka zake zikimshu. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana penda kuzi toka zake zikimshu. Ana
DJ let her come light it up again for the girl them there.
Download DJ Lighter mixes on www.djlighter.co.ke.
Hey yo, Metro Sugar.
Uptown, downtown, mash up killer area. Naidai, naiwai, no inakuanga criteria. Ni piamu, ni mbiji, ni visa, ala. Sikiza kabaya kichajisha, ala.
Nika tuko F2, nditi, fina. Supermarket tubebe kama miracles of Jesus. John Minor, deka deka, massive. Kamzozo kazoze, matawini ogana. Na kwani form ni kiani, kasiana ni mrembo flani. Haga seti zisani, pas
suka kunipati pura disco siyali rede china usha taxi rasa napiga mbati jishoto jani kaki stenje misilali njegia nataka ngapi kisamo liona wapi singote na kamstahi stenje misilali njegia nataka ngapi kisamo liona wapi singote na kamstahi so basi digi dikla bitch wanda bitch lip gloss bitch shali bitch iphone bitch nywele bitch kila kitu bitch toka juu hadi chini dikla bitch wanda bitch lip gloss bitch shali bitch iphone bitch nywele bitch kila kitu bitch toka juu hadi chini yeah hey miss 50 na hima mimi dem na julia takubona chrome jean after shorts ni kuchoma ni kuchoma ni kuchoma hey miss 55 you know me boy mimi dem na julia takubona chrome jean after shorts ni kuchoma
Mrenga ni mbichi, mbling ni za isich Mpua ni badi shati bagi ndani g-string Jana achieng leo kwa mbo kesho Christine Yani mama lafu wife ya lafu bibi Malika ni fisa, fika maibe Situlisunda kama over juu ya dibre Kwanda kani mbichi buda sezi zi ata inje Uko only fans unakata ni kudi Nganya kasi mbichi sezi panda yoni lori More money, more problems, uwangangori Na uko deista ni nasu Upa kama 40 badala wende lecture wako kwangu hadi jioni
yo upenda nikivaa vitu tight alafu aseme baby me and you tonight ina makasi a we see them shine na ni makali wacha stories are polite chiki ina songa left na right this is you rushe left to right kana toa form show tuko site city girl ana waka kitu stenje misilali silali ndege anataka ngapi Lisamo liona wapi Singoja na kamsahi So basi digi dikla Mbichi, kwanda, mbichi Lip gloss, mbichi Shali, mbichi iPhone, mbichi Nywele, mbichi Kila kitu mbichi toka juu hadi chini Dikla, mbichi Kwanda, mbichi Lip gloss, mbichi Shali, mbichi iPhone, mbichi Nywele, mbichi Kila kitu mbichi toka juu hadi chini Yeah